dajimsafi.com.
Wendo kwangu namba mbili, wendo namba tatu, au wengine watangoja. My sweetie, my love, wendo wangu chocolate. Nipose moyo, bila wewe nitadeki. Mwenzako, mwenzako, niko hai mwenzako. Mwenzako, mwenzako, na kupenda. My love, my love.